It's a center pull up. Caribbean pill of affiliation.
Louder, louder.
Dr. Paul's. We go load this nation. Sabla.
Ava nyumirwa emezi kimwa mwoni wa shauti louder.
Louder, louder.
Dana biwala ebisi vya maipusi shauti louder.
Louder, louder.
Omkubu kango nyumide echi kumba shauti louder.
Louder, louder.
Ava tukabula ebyo kunywa mwoni wa pucho enza. Every day's a hurry, them Monday to Sunday. We got to enjoy today, then travel in day. Hell and the road, and the day, this is a sitting day. It's a new Sabula Mubanga Sagala Mania. Gala nyumire sagala manya chidako. Gala kuzilia lelo bosa sasu deko. Gala kuzilia lelo kantu mene nkoku. Aye. Let's dance like there is no tomorrow. Have you never gone, you never call up solo. Government in the way, no younger zoom solo. Mama, lelo na tuteko kahadi ya auto. Wateka sira mukata midibabu. Tukitapa wazindi kubo jinyegele. What you say, say now, now, now. Ava nyumirwa emiziki mwamuli wa shauti louder.
Louder, louder.
Dana biwala ebisi vya maipusi shauti louder.
Louder, louder.
Omkubu kango nyumide echi kumba shauti louder.
Louder, louder.
Ava tukabula ebyo kunywa mwamuli wa pucho enza.
Pero wakete vikumba tuamba dea sigale ya sude. Kuteka foni, kubileka sekse kasale kokomasi. Tabawe kanyumye, kesunze gai, ila paka kesho. Ibyo kunya katubi nyene vya nabiwala. Ibyo saze vikumba vyo nane vinyuma. Mbira bakomo saja wangi na waga. Time after time when I'm a so sitemya. Nitrasi vikase nebe chupa netumyam. Katendo molewa, mudansi tuetale. Kubanga bulicha nepetanga sitegede.
Ava nyumirwa emiziki mwamuli wa shauti louder.
Louder, louder.
Dana biwala ebisi vya maipusi shauti louder.
Louder, louder.
Omkubu kango nyumide echi kumba shauti louder.
Louder, louder.
Ava tukabula ebyo kunywa mwamuli wa pucho enza.
We pack up the nation to basakata. Kasonda kukasonda fetu chefuga. Non-stop, piston keba jakaze. Wafumbo na batali na kam to paten. Na baka shalone, we kazina date. Don't feel you know this, kam to paten. Feel you
know this, kam to paten. Dr. Paul's production.
Lelo na tuteko kahadi ya auto. Wateka sira mukata midibabu. Dokita Powers ijikubo jinywegere. What me sin say now, 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 oh man. Kate tuva kunyo merwa. Njala tewe temo bidibe tako lalule. Bidibidibi ringa tuliku. Bidibidibi. Ava nyumirwa emiziki mwamuli wa shauti louder.
Louder, louder.
Dana biwala ebisi vya maipusi shauti louder.
Louder, louder.
Omkubu kango nyumide echi kumba shauti louder.
Louder, louder.
Ava tukabula ebyo kunywa mwamuli wa pucho. Hands up,
hands up, hands up.
Ava nyumirwa